exclusive from ZambianTunes.com.
Dismantle on the beat, baby. I like it.
Big Stage Africa, BSA.
Nimbo ya mabadi manazi, nikuvina noma manazi. Lete tise polite nde chinanazi, bagielu baka bwela wate mabananazi. Nimbo ya mabadi manazi, nikuvina noma manazi. Lete tise polite nde chinanazi, bagielu baka bwela wate mabananazi. Chika lila baby nikuvina so, ibende kaka kwendo uchole na musana. Kulipendi we doktoro nguangwazi, torika ukavina soche. Umani soko neza bongo yanga soche, nipasile ni juta noti jamba sani ai. Itima vina wose na magedo teli ai. Itipe pila pona mishanga teli hai. Bakulu na bafana wachi ziwa so, bakulu na bafana wachi vina so. Kombo ni mayadi soche, chimalila ise kwatu ni soche.
Nimbo ya mabati manazi, nikuvina noma manazi. Nete chisepolite nge chinanazi, magero baka pila wate mabananazi. Nimbo ya mabati manazi, nikuvina noma manazi. Nete chisepolite nge chinanazi, magero baka pila wate mabananazi.
Hini mosha vula skopo na ngupanini, balashite mwafiria wate mwawa mainini. So eche tuwa mire tela, efe tuwa mire mbela. Anga mwachite mwamume mwona maimingi. Uvya pa nomba mwashini kisha nefyo ndanda. Gani muhutu nomba banji takadondata. Batavo wambone nchenshi wakalangana nfeshi. Bati freshi iba siya no data. Andwe DJ risha poti okoro nde kupampamina. Olo chidia chari dati pampambila. Ise kudipeni favene, olo ni muka vene. Kutulu kusha paka tuwa mchambila.
Nimbo ya mabati manazi, nikufila noma manazi. Itechi sepulete techi nanazi, magelo bakapela bate mabananazi. Nimbo ya mabati manazi, nikuvina noma manazi. Itechi sepulete techi nanazi, magelo bakapela bate mabananazi. Kama bad manazi, chilenge sakai na gelo ya mabina madam. Yala salako, wakamba booze na drug viono. Nga wadipati ya peze kandia gwenye na salapo. Ya buen konde kumudanso lenge buwana bonde. Luka sapa kitwe butipana konde. Fenate mwako vene banwe sonde. So bossy like basketball, we quattle them when so we're comfortable. If your bala goes in your banga ball, she shilla less a bullet and kill a few ball. Nimbo ya mabadi manazi, nikuvina noma manazi. Lete chisepolete nde chinanazi, bagelu baka bwela wate mabananazi. Nimbo ya mabadi manazi, nikuvina noma manazi. Lete chisepolete nde chinanazi, bagelu baka bwela wate mabananazi.
Nimbo ya mabadi manazi, nikuvina noma manazi. Lete chisepolete nde chinanazi, bagelu baka bwela wate mabananazi. Nimbo ya mabadi manazi, nikuvina noma manazi. Lete chisepolite nje chinanazi, magero bakapela bate mabananazi.
Nimbo ya mabati manazi, nikuvina noma manazi. Lete chisepolite nje chinanazi, magero bakapela bate mabananazi. Nimbo ya mabati manazi, nikuvina noma manazi. Lete chisepolite nje chinanazi, magero bakapela bate mabananazi.
Dismantle on the beat, baby.
Chocho, Chocho, Big Stage Africa, BSA.
Exclusive from ZambianTunes.com.